ntabwo turi bubigarukeho cyane kubera impamvu nyamukuru yo mu kiganiro cy'ubutaha kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. Radio Itahuka ifite amakuru idashidikanya yuko ari ay'ukuri, yuko hari undi mugambi Leta y'u Rwanda ifite iri gushaka guhitana General Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo. Amagambo mumaze iminsi mubona kuri Rushyashya, amagambo mumaze iminsi mubona bakarega bavuga, amagambo mwabonye mushiki wabo avuga, biriya bintu mwabonaga bavuga yuko RNC na FDLR bazigira impanga, muzi ko imwe yabayeho imyaka 20 imyaka 22 ishize ningahe cyangwa se n'itatu hafi, indi kabimaze imyaka iri hagati mu myaka 5 gusa, ariko bagerageza kutujyanisha hamwe nk'impanga. Ibyo rero bikaba bifite icyo biba byihishe inyuma, cyane cyane haba harimo umugambi wabo kugira ngo babwire abantu bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane yuko batagomba kutugirira impuhwe, batagomba kugira abantu bo muri ANC impuhwe, kubera ko twifatanyije nabo bita abajenosideri. Ntibavuge bavuze FDLR, ntibashobora kuvuga yenda n'ibyivuga, bavuga gusa automatikement ko ari abantu bakoze genocide. Bakibagirwa ko tubizi neza ko uwashinze FDLR yatashye mu Rwanda kandi atigeze ajya mu butabera. Bakibagiza ko ejo bundi abantu nka bakigurube baregwa genocide no kujya kuri bariyeri, nta hantu bigeze bajyana mu butabera, ahubwo baza bakajya muri bagafatwa mu rwego protocole babona. Protocole reka mwumve neza ahangaha, protocole babona nta n'umu ambasaderi uyibona, nta n'umucuruzi utanga mu mafaranga agaciro kacu cyangwa se ishema ryacu cyangwa se muri one dollar campaign cyangwa se muri farge amafaranga, ntabwo abona iriya protocole y'abakiguru. Kiguru baraza akabona protocole y'abasiza Kayizari, niho bajya kuba abatuwa guide baba genocideri, niho bajya kubabwira bati murebe uko twafashe igihugu nanga mudufashe kucyubaka. Nta manza, nta gacaca, nta hehe. Reka nze babwire rero icyo nababwira cyo, nuko abantu babantu bita abarescape de genocide, abo bantu bashaka gukora kampanye bavuga ko mbese bagomba kwangara NC cyangwa FDL kubera yuko dufatanyije kandi turi abantu bafite amaraso ku ntoke, ibyo ntibikigurwa, nta muntu ukibibayinga mu cyongereza ko babivuga, nta muntu ubyemera. Kubera iyihe mpamvu rero, nuko abo bakigurube baza batajya mu nkiko, nuko nta ndishyi z'akababaro mutanga kuri babandi mwumva muvuga ko mwaciriye n'imanza, ahubwo izo nzu zabo ni mwebwe muzikamira muri FPR no muri za Crystal Ventures. Ikindi nuko abantu nk'aba Janvier ejo bundi bavugaga ko nyine nawe afite ibyo byaha cyangwa se bagombaje gushaka imitungo ye yafatiriwe, kubera ko bavuga ko baba bafite link isano n'ibintu bya genocide. Uwo nawe ntabwo bamushyiranye mu butabera, abo barescape rero ndabizi neza ko ibyo bintu nabo babibonye. Ibyo rero nibyo mumaze iminsi mubona bandika bashaka kugira ngo bavuge ko nibo twakore cyose dukora cyose nuko bari abantu n'ubundi ari abantu batwanga. Ibyo nibyo byihishe inyuma ya iriya migambi mibisha bafite yo kongera kugerageza ibyo batahwemye gukora, nubwo tuzi neza ko batigeze babireka. Ariko noneho mu kiganiro cy'ubutaha tuzababwira n'amanama yabaye naho yabereye abayagizemo uruhare ku mugambi wo gushaka kongera guhitana General Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo. Ayo ni amakuru Radio Itahuka yaboneye ifiteho gihamya. Ubwo ubutaha rero mushonje muhishiwe kuri iyo nkuru, nubwo ari inkuru itari inkuru nziza yo kuvuga, ariko ni byiza ko tubisakaza hirya no hino, ndetse n'ababyandika bakabyandika, uwo mugambi mubisha ukazaburizwamo kuko ntabwo ari ubwo butabera dukeneye.